What's up with
what
you?
What it is for?
What's up with you? What's up with you?
Say, my young so cold in the day.
What's up with you?
Take one now.
What's up
with you?
Touch, touch.
We so busy kutafuta life mwanzo mwisho ndo kwanza tunakaza tuamini kwenye vitisho na ni pigo kwa machizo na uleta leta michosho pigo kwa machizo wenye roza kimidosho. So what, wambie atogopi changamoto, atogopi misemo kama ujana maji ya moto. Wengi wana chonga chonga japo maisha yao loko, pige kofu pigo konga ndo tajua bongo nyoso. Hey, ni mwendo kukaza, hakuna time ya kulegeza.
Mwanzo mwisho,
songa town was my hood.
Mwanzo mwisho, yeah,
yeah, yeah.
Mwanzo mwisho,
changa karata yako mwana.
Mwanzo mwisho,
maisha ya mtani lana.
Mwanzo mwisho,
tunatokea mlo moja.
Mwanzo mwisho,
masulefu wa brakadabra.
Mwanzo mwisho,
hey, nasikia watu walikula bati nzegi ya kaya mwisho. Mitoka kwetu na mabegi na uli ipo. From 6 choki kudme kaza mwanzo mwisho. Sitoto wa mana mimoshi King, sasa skosei kufanya kweli kwenye izi mato. Wasikoje kumeki hit kaza laki awa bagato. Smart street smezu na biti ndwangu mikato. Kitambo mchalo kuna few skills za Bobby Chato. Je, habari nzuri kwamba nimetoka mbali, habari mbaya kwamba ninakwenda mbali. Tokenzi za majanga papa na misumari, niko na mkalo tanga bafoko soni atari. Hey, foreign studio nikakaza mwanzo mwisho, usafiri mwendo kasi mwanzo mwisho. Kozaba central zone soldier
mwanzo mwisho,
na nakimbia mbio zangu nigu
mwanzo mwisho.
Hey, ni mwendo kukaza
mwanzo mwisho,
hakuna time ya kulegeza.
Mwanzo mwisho,
stronger town was my hood.
Mwanzo mwisho,
yeah, yeah, yeah.
Mwanzo mwisho,
changa karata yako mwana.
Mwanzo mwisho,
maisha ya mtani lana.
Mwanzo mwisho,
tunatokea mlo moja.
Mwanzo mwisho,
basi ndefu abrakadabra.
Mwanzo mwisho,
tulia ulambe dao. I said tulia ulambe dao.
Yeah, top.